mane stop. Drip game is up. Yenzeka lokho. Yeninga nono. Hamba ne stop. Hliwe imali yeyipoko. Yenzeka lokho. Yeninga nono. Hamba ne stop. Drip game is up. Yenzeka lokho. Yeninga nono. Hamba ne stop. Hliwe imali yeyipoko. Yenzeka lokho.
Stop. Give me money, yeah, fuck. Can't say I love.